Exclusive from CMK Music Promo.
January. Kani yakwe bati. Washa mna kwa cham February. Kani cham January.